E fuɗɗode duniyaru, Allah tagi dow ile, sai ruhu Allah wanshata nder ndiyamji. Nden Allah wi'i, aljaingol wanga, sai jaingol wangi. Nden Allah meti o tagi jaingol inibre, e ndiyam e leydi, e fumarle gonde nder ndiyam e dow leydi. Nden Allah waɗi ngesa. E nder ngesa ka Allah waɗi, e wodi lekki yonki, e lekki anduki ko woɗi e ko woɗa. Allah waɗi neɗɗo e nandi muɗum. Nden Allah resi neɗɗo on nder ngesa kan. Allah wi'imo, to o nyama ɓikkoy lekki anduki ko woɗi e ko woɗa. Gam ta a nyami kon a maye. Allah yi'i neɗɗo hana joɗo hanum tan. Allah hoshoy mardiji ɗi tagi, sai waddi ɗi to neɗɗo on gam ma noddanaɗi inde. Amma fuu nder marle ɗen wala ko hananimo. Sai Allah waɗi ɗengol teddungol hoshi neɗɗo on. Terel ko o ɗani, sai Allah hoshi beshel gotal diga nder beshe mako, sai tagi neɗɗo. O huili, sai o yi'i neɗɗo. Sai o wi, o iyal diga nder ki'e am, kusel diga nder kusel am. Gam non noddiraimo debbo. Neɗɗo on, e debbo on, ɓe kaddaki amma ɓe nanayi shemtuɗum. Nden Allah barkiɗini ɓe, wiɓe, ɓe ndima, ɓe ɗuɗa, ɓe kebbina duniyaru. Gaɗa balɗe joweego'o, o timmini balɗe joweeɗiɗaɓre, o siwti diga kuugal maako.